ShankySupplier.com.
It's sound of Shane music, babe.
Twe.
Big me corner.
Cooking a girl so. Oyo,
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 oyo.
Timmy came out.
Oyo,
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 oyo.
Trappy
drop. Oyo,
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 oyo.
Marissimo.
Oyo,
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 oyo.
I'm toy. I'm toy. I'm toy. I'm toy. I'm toy. I'm toy. Mount boy, mount boy, how toy, mount boy,
Kwanza kush, henda kumoka sala sala. Kanutawala wangu na pusha mdogo wangu jebabu. Hala nipa kitu na oli, na tupatua. Dogo mdogo na sama ya kubala. Sunaji wanyubani, pia kibampani. Nakatiza Guantanamo, na wapa mtazamo chupa inapa. Nenda kutuwa badi Vegas, ya teka. Kona bado tupo tugeza, na check time. Nengi ya chimbo zobaya, na vaha iwagwani. Simwa staff wewani, analipa report. Waveti kule mseti, amelewa soundio, anataka kuivet. So case, so case.
Tuna meki plani, na check la money. Na pata nasudia so meka, yo meka meka. Chopa ipai, chopa ipai. Maputo sidadi, chopa ipai, chopa ipai. Kisiri laka, chopa ipai, chopa ipai. Sumeto wauni, chopa ipai, chopa ipai. Palis nyumbani, chopa ipai, chopa ipai. Chopa ipai, chopa ipai. Katue mchugwani.
Oyo,
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 oyo.
Oyo,
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 oyo, oyo.
Quai machi. Kisena washa po po na washa kweli washa. 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 Pandisha kibega, washa mishuma. Pandisha kibega, yole mishuma. Pandisha kibega, washa mishuma. Pandisha kibega, yole mishuma.
Nachola lini, nachola lini, nachola lini, nachola lini. Nachola lini, nachola lini, nachola lini, nachola lini. Kima kave,
kisema washa wapo na washa kweli washa. Zuko kipanda wana kwa na cheza rege tu. Cheza rege tu. Cheza reggae tu, suko kipanda wanangu wana cheza reggae tu. Cheza reggae tu, cheza reggae tu. Suko kipanda wanangu wana cheza reggae tu. Cheza reggae tu, cheza reggae tu. Kwa imashi. Sizo kumelela. Twitter po Kanabino. Twitter po Baba Neifati. Kwa kujibwaga, bomboka. Twenty apo no kibela. Twenty apo chihuahua. Twenty apo. Twenty apo soja wash papi. Twenty apo fsagwena. Twenty apo chakrizi. Serikali ya mbande. Twenty apo nyeusraida. Twenty apo Musa Blacki. Twenty apo bigi. Osh. Twenty apo gaino. Waze wa sala sala. Ndapo shindika. Hacha yo. Walete katiba iji.